madaxweyne William Ruto oo hadalkan u jeediyay galabta shacabka Kenyaanka ayaa sheegay inuu san saxiixi doonin hindisa sharciyeedka maaliyadda ee baarlamaanka meel mariyeen kadib markii uu arkay cabashada shacabka Kenyaanka.
I'm listening keenly to the people of Kenya who have said loudly that they want nothing to do.
Aniga oo dhageystay dhawaaqa dadka reer Kenya ee codka dheer ku yiri ma doonana sharciyeedka maaliyadda ee qabyo qoraalka 2024 waan isdhiibay, sidaa darteed ma saxiixayo sharcigan, waanan ka noqday.
Meelmarinta hindisa sharciyeedka maaliyadda ee sanadkan ayaa waxa ay sababeen dibadbaxyo xoogan inay ka dhacaan dalka Kenya, kuwaas oo ay ku dhinteen ilaa 22 qof, sida ay sheegeen guddiga qaran ee xuquuqda insaanka ee dalka Kenya. Qudbad sidoo kale xalay madaxweynaha dalka Kenya uu u jeediyay shacabka Kenyaanka ayuu ku cambaareeyay falka dibadbaxayaasha uu ku tilmaamay qiyaano qaran oo khatar ku ah amniga qaranka.
I assure the nation that the government has mobilized all resources at the nation.
Waxaan dalkan u xaqiijinayaa in dawladdu ay isku dayday dhammaan wixii awooddeeda ay heli kartay si ay u xaqiijiso in xaaladan oo kale ayna mar dambe dhicin. Wax kasta ha nagu qaadatee, waxaan amray dhammaan ciidamada amniga in la hawlgeliyo si ay uga hortagaan isku day kasta oo kuwa dambiilayaasha ay ku doonayaan inay ku wiiqaan xasiloonida iyo ammaankeena.
Kumanaan Kenyan ah oo ka caraysan talaabada cusub ee canshuur kordhinta ayay boolisku isugu dhaceen magaalooyinka dalka sida Mombasa, Kisumu, Naivasha. Hase yeeshee magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa waxaa si weyn isaga hor yimid ciidamada booliska iyo dadka banaanbaxa dhigayay. Hadaba dibadbaxyadan waxay uga dhigan yihiin Kenya, ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdullaahi Cabdirasaaq oo falanqeeya arrimaha Bariga Afrika.
Dabcan in dowladda ay ilaa haatan diiday inay dhageysato shacabka iyo mudaaharaadyadii faraha badnaa ee ka soo baxay magaalooyinka dalka Kenya oo ay ka mid yihiin magaalooyinka sida weyn looga taageersanaa madaxweynaha haatan William Ruto xilligii doorashada 2022, waxay muujinaysaa sida ay dadweynaha uga xun yihiin oo ugu caraysan yihiin tallaabooyinkii isxigxigay ee ay dowladda qaadaysay ee la xiriiray canshuur kordhinta iyo in dowladdu ay iska dhaga tirtay baaqi shacabka iyo dhalinyarada mudaaharaadaysay ee kasoo horjeeday sharcigani maaliyadda ee kordhinaya canshuuraha. Maalin walba marka dalabka dhalinyarada mudaaharaadaysay uu isbedelayay, mar ayaa jirta uu joogay ay dalbanayaan in dowladda ay ka noqoto sharcigani baarlamaanka, laakiin haatan sida muuqata dalabkoodii halkaasi waa ka gudbay. Waxay leeyihiin madaxweynaha ha iscaasila ama xilka ha banee, taasna waa arrin aad u culus oo dhibaatadeeda la berri ayaana loo ballansan yahay mudaaharaadyo aad iyo aad u weyn oo ay dhalinyarada leeyihiin. Waxay doonayaan inay ku galaan madaxtooyada dowladdana, dabcan iyadana waxay u baaqday militariga inuu soo dhex galo oo booliska ka caawiya in la sugo ammaanka. Sida muuqatana dhalinyaradani sagaashameeyadii kuwii dhashay ah waxay u muuqdaan inay ka duwan yihiin dadkii hore ee Kenyaanka ahaa ee markay mudaaharaadaan tiya gaaska ugu hore ama xabadda ugu hore oo dhacdaba carari jiray. Shalay waxaan arkaynay ayagoo meydkoodii qaadanaya calanka Kenya ku duubaya, kadibna mudaaharaadyadii horey u sii wada. Markay booliska dhinac ka xiraanna dhinac kale ka galaya ama booliska si xaalad ah uga gudbaya. Marka waxaan arkaynaa dhalinyaro cusub oo teknolojiya adeegsanaysa, oo Facebook adeegsanaysa, oo Twitter adeegsanaysa, oo WhatsApp ku xiriiraysa, oo wadadaas la mara, wadadaas banaan isdhahaysa, dhinacaas laga soo gala, meeshaas laga geli karaa isdhahaya, oo u muuqda in booliska u badan jiilkii kan haatan mudaaharaada ka horeeyay inay aad u xaaladaynayaan. Marka berri ayaa laga warsugayaa waxa dhici doona.
Waxaa aad u wanaagsan xaaladda guud ee magaalada Nairobi oo aysan maanta ka dhicin wax dibadbaxyo ah ama dhaqdhaqaaqyo ah, iyadoo booliskuna ay aad u sugayaan ammaanka guud ee magaalada. Kenya ayaa maalmihii lasoo dhaafay waxaa soo kordhayay dhaqdhaqaaq ay wadaan dhalinyarada ay kaga soo horjeedaan hindisa sharciyeedka maaliyadda, iyadoo sidoo kalena ay sheegeen maalinta berita ah in dibadbaxyada ay sii wadi doonaan ilaa iyo hindisa sharciyeedka meesha laga saaro, balse lama ogo waxa uu ka bedeli doono qorshahooda hadalka madaxweynaha uu jeediyay galabta. Intisaar Saalax Xuseen, VOA, Nairobi.